I said drop.
Yeah.
Light up the spliff and burn. Burn. Boom.
Yeah. Light up the spliff.
Yeah, we burn this curse.
In the streets with my gang gang, ain't stressing moody, younger, sunga gang. And them a want me stress, I didn't do sesilango. Them a want success, younger equally struggle. Man, I'm all about paper, man, I'm all about cheddar. Watch me do my thing, fana okungo cheddar, I burn.
Light up that sleeve and burn.
Wote mwa makala mwa pendo la chani. Mwa pesa singadi mwa gula si chani. Kwa pena mwa piku la chani. Na makala nere paper den. Kwa bani de la veta se. Wuna wake kwa matisa paper se. Kasi njira jamba na maseka se. Zanga ne kuchita se kutek. Zika kala dola ne kupesa. Kunda puka kude long way mawa nets. Ena no mkungo kala maonjesa. Aka wana se kuteka sama upesa. Nde chani ya tunafi de mayekwesa. Ika kala biti na yote mayekwesa. Nde toka kulempa na andaje na wash.
Light up that sleeve and burn.
Thank you.